Mr. V.A. Mwingine hata miujiza hashangai. Tumeumbwa tofauti, that the reason why. Mtu akivunja moyo wezi kumdai, na moyo unataka bebe kama vile yai. Nazingua unani please, I don't mind. Nikaja kuna siwe ni shy. Hakuna lichofanya kwako nikaweza, hakuna lichofaa kwako nkapendeza. Kuna wakati siya zinakupoteza, unakuwa mfungwa nje ya gereza. Love is blind, I'm lost my mind. Mgu nje ndani, you don't concern. Labda ningekuwa na moyo wachu, mivu machungu ya singe umu. Ushindana na upepo unaufu, hata we usingeweza. Nikiondoka tani miss, nikiondoka, nikiondoka, labda tani miss, nikiondoka, nikiondoka, tani miss, nikiondoka, nikiondoka, labda tani miss, nikiondoka. Penzi yetu kwangu siyo utani, ukayafanya ngazi unipande kichwani. Marafiki wanasema siku juu ndani, they say hey think like a real man. Nini faida ya mapenzi kama ufurahi? Chumbani unawaza mtu hakufikiri, unayempenda kukupenda siyo guarantee. I should never go back for my misery. Ni bora kujikaza kuvumilia, kusema kunyamaza kucheka kulia. Mambo mengine deep sana can't say. Rekodi yetu sakta kureplay. Labda ningekuwa na moyo wachu, umivu machungu ya singe umu. Ushindana na upepo unaufu, hata we usingeweza. Nikiondoka tani miss, nikiondoka, nikiondoka, labda tani miss, nikiondoka, nikiondoka, tani miss, nikiondoka, nikiondoka, labda tani miss, nikiondoka.